Christ music, baby.
Kuzuba, kuzuba, kuzuka kaputwa na wajuba.